Buddha. Siku ya Christmas limuona mtoto Gracie. Mwana nimetoka smarty, nimechill ndani ya taxi. She was so classic by the way I live with Gracie. She was so magnetic when I look at her face. So serial inchanganya, nkataka nseme mbesi. Kabidi numize kichwa jinsi gani nita mpresi. Nikaisi ndo nazali, za godesha ni blessi. Kunkutanisha na mrembo ambaye ameni fix. Meni kabidi shuke, yo haikumpatia. Mrembo ikabidi shtuke na kwanza kuniangalia. Macho yake ya kungara, so serial inchanganya. Muda nilikuwa fala, moyoni nikaanza anya. Kajibu, haitu, ukakionesha ukarimu. Toto matawi ya juu, nikazidi kupata stimu. Akauliza, can we talk? Mwana nikasema yes. Ghafla nikapata shock, aliposema naitwa Grace. Straight to the counter, na stories ikanoga. Plus soft touches, Grace hakuwa mwoga. Kimaneno sikuwa bubu, mdomo ukafanya kazi. Kwa mtoto wa kipara ambaye yupo globalized. She say I'm looking nice in co well organized. Kwa kuwa tulivaa sare, I was easy recognized. Stress off kwa wine glass, kaondo wa hangover. Grace was full pack, pembeni na Range Rover. Hence when you have phone, I can save my contact. Kasema mini jite na kwake, I'm so important. Siku akapiga simu, eti anataka tuonane tena. Lisema mini muhimu, so lazima tukutane. Lipo mwambia love you, alinjibu na kuitaji. Maneno yangu matamu, alikiri minki paji. Sike promise, nikajianda, kimwili na kiakili. Wesi tele alijia, akitaka niwe wakili.
Nimekabidhi moyo wangu kwa
mwana nilizama deep katika bonge la beto. Nipo Grace kuwa chipu ila mambo alikuwa mseto. Cheso uliza upendo, pendo sio na mchezo. Si maneno ni vitendo, Grace alikiri mawezo. She got it, she ride it. Budi ni Atari, Kangari, Ferrari, Bugari, Maserati. Yemkare, Mkware, Goma Chapelale. Nilitoa kila pepo kama mama Luakatare. Sultani, kiundani, mpaka na mwita mami. Linyonya kama mtoto, kitu ambacho sikudhani. Mzuri na mkare, anejua nachotaka. Na watu walomtokea, waligeuza kwa makaka. Kwa zazi tukazama, ili kupata advice. Baraka za mama Grace, aje kuwa nice wife. Couple is so classic. No one got a doubt. In the siku ya Christmas, you can pat them rainbow to fout.
Love is blindness, but you get me stuck.